This is for you, Mama Bukenya, from Gilbert.
Mama, 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 mulungi bwati. Mama, 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 mukama kukume. Mbadde we myaka mingi nga nina gwe ntunulira. Jetwava mu bwavu munaku nga banja batusekerera. Naguma nanjola ganinga kabiri tike kamu. Abaseka ne baseka obuzina nafungiza alime. Mubisere ebyo ebitani byangu ebyentalo ebizibu. Ngolusi zivuka kumitala na yete wasula ngozi. Nebindi binji ni wakola mbewo sibiogera. Bamama banji abali eyo na ye asinga kwe. Era nze bwe nkwagala bwe nakwagala. Era ndi kwagala paka paka. Nabulo ne bwokati wotyo bulungi gwogwe kunze.
Tebukaziwa
eboli bogenze wa ndisigala. Chendikola omanyenga bwe nkwagala
mutima gwange
nabulone bwokadi wotyo bulungi gwogwe kunze
tebukadiwa
eboli bogenze wa ndisigala ndi nawe
mama wange
sisimanyina chendikola omanyenga bwe nkwagala
mutima gwange
yegwe yabera w'omulungi omulenzi wo omubweti walera nuwerera tewakoma ebenza tenolera yali afudde gera buli omu awete mwesubi ebyo bye ngamba byesaagala nakwogerako binkabya nze Bukenya kyendi ebitibwa mwendi ndaba gwe mama ate era nkimanyi ogenda kuba bulungi nabakusabira bangi bangi nnyo kati ndabaoliawo mukwano amaanyi gakuweddemu abakwagala bangi nnyo mama era nabo bagamba kimu teyajja kuba bulungi lwakuba fena tumwagala paka paka nabulo ne bwokati wotyo bulungi gwogwe kunze
tebukaziwa
eboli bogenze wa ndisigala ndi nawe
mama wange
sisimanyina kyendikola omanyenga bwe nkwagala
mutima gwange
nabulo ne bwokati wotyo bulungi gwogwe kunze
tebukaziwa
eboli bogenze wa ndisigala ndi nawe
mama wange
sisimanyina kyendikola omanyenga bwe nkwagala
mutima gwange
Nebisembayo mukwano mama wango mulungi ebintu byokoze museno nemoka makatonda bisimye yensonga lwacha kukumye notuka mujine miaka ikisa joni na museno jirisigala nawe Francisca kwa